Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe dibe jam nyalle modo hengone alal bar sappo e jeddi lewru december hitan 2025 Ousmane Nyal Boule kabaruji do hanu jire wonen to boggi jande to tumbuto er ngaji sede keddinidi fuddugol binangal landindaaji cagitodo di gonda ton joni gube yurude le region ngaji di collectivité landindaaji fu kibi e de yambere sini jama ana dari ana domondiri kasana le essence je do bomako do kanan ko be leydi meden di collectivité ana gondi wadde ko mbay fu fa ko bojan yotto tateji fu le leydi meden di yedo en sambe kabaruji ki da ko bismillah mo ron hala studio tamani yambe noddirtende binal artistique et culturel to tumbutu to fuddan alkamisare jango sappo e jetti lewru décembre ndu erngaji seeda keddinidi fuddugo gol ngallure wallibe teme taton de chapande taton e taton leli leyi mudun de ana wondi landindaaji keddidi yimbe region ngaji sappo e jena di fu kanyay bamako njotteke ton dun holiti en wiide kejaado meden gondo ton seyni faydu faccitango alisise
li ngalure to boktune landinagol fewde galdo kawrtal ka ana wondi wadirde no fewiri nukule kewde mu intinama dabereji fa hewi fihama fa bisima yimbel njottitobe tombe fedde kumando landinde galdo kawrtal finatawa fayoto kanan kobe le nukku o beedade soldasi en fayoto ardo en finatawaji le ondo nukku joda ki feeso tumodir juude mu em li wimabe galdo kawrtal galbe noddirta biennale 2025 ebe njidi fa laato honono laamu mutti bisimini ele ko betti ele honongal o kawrtal gangal to ko betti le hitan 2023 gallure tombok tunedu anayidi wadde hono majjum garbe notare gal o kawrtal ana fetcha hakune dede gonde le gallure de ele ko dadda ton koka premier ministre leydi amende general de division Abdoulaye Maiga kanyum wartafa ardo puddo de golleji di dum waran wadde nokkuto balon fiete tombok tutu dado dirgol notibe gal o kawrtal gal be noddirta trup golleji mudum waran deno ko mo noddirta sal ali farkature don ko seni fay hebani studio tamani yude tomoktu
horebe gube njottide ton de cede ke wiide himbe tumbuti bisimi dum enno fewiri majuma jawara directeur troupe nyoro e docteur Oumara Kone directeur troupe bamako koltiwide ana lanindi hollitinde ko andigo e bodum ben ko gaddi e nafa fina tawa don dartugol jam e dejere kede ko bi kajaado amen gondo ton seni fay du faccitango ali sise
même ce soir non peut jouer on est prêt
fay ki kida han ngaram yiltinde dum mede landini dum waddi me dum fami kolita wiide nyoro du bibbe leedi mali lobbube anatum mi wardi dum e hayabe hewbe nyoro andan be golle majjum mi yidi jam kay nango dirgol warta leedi amendi so gonga o jatigiya o kayo hunde pamani do san mi bisimama no wodiri mi koltinama fa gasi fami kolita min nduko mi baawi e lingal do kawrtal fina tawa to moktudo le kulle jeyim e warta dodo dirde e mudum go obo mudum ana yimu da kanyum tan bomi fina tawa theater kan ko nande mudum hejabe amen be kana wondi landan san fewde e majjum
pour cette phase
imbe burem be ngala bawde ndokama ngureji talataare kenyan sappo e jeegon lewru december du le nokko opam ede no wadani galleji ujinaji didi e temedere chapande joyi be commune irbena burem kany e galleji ujiner e temena e chapande jetti e jeddi be commune rural taboyi no nana war hon hakke ton ngaji ujina ton ngaji temedi de sappo e joyi to burem to kany e ton ngaji temedere e chapande nay e jenay bitab boy golleji mudun kuncinal hore yo ONG tawsa do tayka muy lam ko be ton fanda mudun yo buutede sukullaaji himbe cercle burem bete alal bari handen ada wawi yide himbe ana dari ana jokkondiri faado gite maada kaadi bangi essenceji uditinde do bamako do le region ngaji yogaji du ana tiidi hebude kubbojan fewde kabaru mudun laami be leydi meden di baltini hakkilaji wiide dabareji bamama fa essence hebe le leydi meden di fu e jeyndi mudun jantore dana man may gaddo faccitango ali sise
ele jungol nano fa njottoda jungo nyamo mayo bamako donnobe mublaji fayeto moto ngaji ana darno yeso station ngaji uttidi dame mudum bete alal barnde yimbel tomobe yeso station ngaji utta dame mudum du ana hewno sanni wakati yamde jenaini titala oka walda nukule defu de pare lede amendi lingalura kuchala chadele sayada kana wuni mate to bangal hebude essence o kurikan yoroso le region goto oka yirta gite jati le wuddu leede amendi buri fu laamu segu kanye motti gombe tombe kanye en ka holiti wede leruji kewdi daroto tom ana doma fade mo em hebude essence andinde du wede galluje kewde le mudum ka siterni ngaydi ana yottotum ele bata god njopado do hello facebook kenyem gullirgal kuma nido jagu nyamdu leede amendi holiti wede essence o ana heddi aded warde ni leede amendi faham yalla malin kobe an heba sultere bangal mudum bamako do yimbel hewbe sede ke kanye en do wi yihi sitani ngaji kewdi ana nata le ngallure ne jamma talataare sappo e jeegom lewru desamrum
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
Projet mobenodir renforcement des marchés des intrants et produits de maïs et des riz pour la création d'emplois pour les jeunes au Mali fuddi golle talatare kenyanto seguto fanda makoyo daranade hokkude sugabe golle ujinaji nogayon le mabbe le teme doron fu chapande joyon yo rewbe lojabe kanye himbe egube fa ko yidi yo daranade no ngure hebirete fa yottade waylitinde ngureji wadde nyamduji ko buri kominingaji sappo e joyi hono hakke gure teme tati e chapande nay e jena e region sigo kebata o projet nafa mudun kando wadde duubi tati yambere mudun kuncindo don hore yo ONG Ahmed itto jawdi mudun nawara milioji temere jena CFA ndi fondation Mastercard iti e gollidibe mudun sakirabdo kadde kabaruji di kikida ko ka kedde heda do e seda yewtire meden cellande wara jukkininde wassalam ubol dabbunde ana tampina sanne sukabe kanye e naybe dun ko woni ko holliti en wiide dogotore en hakkunde doyru jonte fa yottade nyawuji buuje himbe hewbe gondi wadde bodde mu en fono denirta sakirabe mu ben fu buri hono himbe lukkidimbe ley o wakkati dun won ko min kalta hal mudun le yewtere cellal handende ko kalifa goita wadani en dabbunde naati le mali li o wattu nyawuji kewdi matete hono doyru e nyawuji goddi nangoji buuje kanon e wi doktoro en himbe yogabe di nyawuji buri tampininde docteur Bieter Dambele waraji suudu doktoro kay
mi taki ke ilale lewru novembre no wiide adadu yimbel be tiddala bangal fofango nangata ana wundi beydaade doyru kay durma ana wawi yere dun yo sabi bubo ngolno na wayta gol wakkati oro ana wawi tawede sababu mudum homo fu ana wawi hebude dum buri fu sukabe kay nayabe
Njodi du kuchala deb maudo no dirtado habi choro. Ya bido dubi chapan e jagon. Holti wide jangul anatampi na don. Honna makoni him enaebe hewbe weni bedon tampinta. Kanon bengada e baude mabe nobe kipiritam hosala.
Wakati buwol newa naki kamfei. Fofanga on teddan sanni. Mide durme me doja. Kadule teddule ni borotomi. Mide wata bulangal. Ele kine am. Mide wuja odundu. Wakati jidi lotomi du. Ko herta. Mide nada yimbe futino. Rento wakati buwol.
Honna deb maudo choroni sarabe hewbe jogi chadele jallal sukabe mobben le o wattu e jangul yogabe won dabreji di ngatta hono be sarabe cedniri en wonbe bamako esegu
constant vraiment le
taki ke songonga o durma o kana nanga san yimbel na yebe sukabe du edu nanga du en kumi narata yaya en ni woni timno foti lota sukabe wakat ke bado fu e lotirabe du ndiyam tam buuba sanni e borno be kadule teddude ko latto sababu rende be suka am durma do wana wakat ke bado fu lota momi mi de watta bulan ele kine mako duni woni ko mi nawtorto segudo fay kenya mi sori ledde wakat jom o wana ko newani fey suka
be maintenant avec les enfants
le watu dabunde ko gadda ko renata fu ana wayi biltu dema docteur Bieter Dambele horejo sudu do qotro kay waliti dabreji yogaji dine hani tabade
watu de mask na famu dum ana moni sanni to suka be naya be do ana hani ko watta dum be bonno kadule tiddude wayi latat sababu wulnu de chaldi mabbe suka be so gonga o idum tampinudu en sanni do wakati nayabe kanyu en do hera sarafi lihim yimbe an han jikitar lodde juude mu eme sabune wakati fu so chaldi mu em wuli na du so fofanga mu em fuddi teddude yotto law su doktoro
fayim en deno e jangul mono fu no watta yogabe kuban yite le juudi mu ben o golle doktoro en an kadidon sabbi an wawa wadde kuddeji sini gazwon le suudu